Bangbuza 21 yemibuzo Bangazon kodwa ngeke benze lutho Bengingedwa kule meko bengikuye Obangene intwana yami shona kubo Ngoba laba abazazi bafunane
Abazazi bafunane
Abazazi bafunane
Abazazi bafunane
Abazazi bafunane
Abazazi bafunane
Abazazi bafunane Funa uthando olumali
21 Nina nemibuzo bana bayibheki lephi fungone ibutho benithing newo kanti nzele lutho imali londaba till us possible basanda masibaba basandi masibamba bathwala masibaba basinikeza induku mashayana siyacela siyapapa nisinikeza uthando masibanda Nyambona siyakhanka sasivala indlala emakhasana Kuvuma balose msana Kuvume nedlozi msana Lengomi yengozisa Hlehla mfana ungayisusisa Ningibona nginyonisa Sengalindiswa kokhozi kumfana Lengabi yengozi Twanzinga ngitaka ngoshuni
Bangbuza 21 yemibuzo Bangazona kodwa ngeke benze lutho Bengingedwa kule meko bengikuye Obangene intwana yami shona kubo Ngoba laba abazazi bafunane
Abazazi bafunane
Abazazi bafunane
Abazazi bafunane
Abazazi bafunane
Abazazi bafunane
Abazazi bafunane Funa uthando olumali
Afrika ngemali aningi Kwenyakaza umzazila nami ningi Namhlanje nginamalini Bangimele sibale banamalini Mahithi nginamaningi Inkabi nekoti yinyama eningi Man bosa nina mani, au kwato nangwana nina mali Karepa nga tula vaipi, kajula nga rapa nganti Batrepa batepa baiti, kantaka ngoshuni nganki Hinkabi maikonya naifi, hindi ugeza kanda naifi Ushuni wenka busu indi, sautaba wafunyo naizi Bangbiza nge spukbu, melangi zameli bukbu Dezamile tuktu, kega bangtando we zumbu Sankena babelo moi, kabine hasa wafugito Sakala bakalumon, kichimi vene bakaluglohoy Masandi bonge, bata siyo nima Soili masonge, jima si zinga We can give up now, soi pusha ngenga Chalo ya nzima, chalo ya sinda
Bangbuza 21 yemibuzo Bangazona, kodwa ngeke benze lutho Bengingedwa kule meko bengikuye Obangene intwana yami shona kubo Ngoba laba abazazi bafunane
Abazazi bafunane
Abazazi bafunane
Abazazi bafunane
Abazazi bafunane
Abazazi bafunane
Abazazi bafunane Funa uthando olumali
Abazazi bafunane